Run. No matter what happened, I can't stop dating. Nina imani kwa mapenzi. Ipo siku ntapata kunienzi. No matter what they do, I can't give it up. Hata waburuze wangu mtima, mimi bado nina subira. I believe yupo, aliumbiwa mimi. Yupo kwenye sayari. Ipo siku ntamona. Wala stofanya tena misunguko. Nikakutana na milupo. Madanga wa mjini, karibu roho wanitoe.
Wherever you are, whatever you do, I'm waiting for you. I'll be waiting for you.
Imisiyo sena senga imana ikurine. Anu ose my darling, na kufikiria. Imisiyo sena senga imana ikurine. Ndakuridiri baby, ridiri baby, baby. Oh na 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 na. Imani kurinde, baby. Ikurinde, baby. Baby. That kind of love, that kind of love. That kind of love straight from above. That kind of love I'll be waiting for. That kind of love I'll be praying for.
Wala stofanya tena zunguko. Nikakutana na milupo. Madanga mjini, karibu roho.
Wherever you are, whatever you do, I'm waiting for you. I'll be waiting for you. Wherever you are, whatever you do, I'm waiting for you. I'll be waiting for you.
Sempre, sempre.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.